DJ's Empire.
Nataka mapenzi kama soi danizika. Si umi kitu, si umi chochote. Na umwa mapenzi jama mweze nimeridhika. Na bado akinipa na nipa. Na kuna siku tunapa funo afunika. Na tunafika kwenye pa. Eti will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Eti will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Napewa vitamu huku, kuna udambwe dambwe huku, mambwe mbwe nyingi mambo kibao. Na tena mwezenu huku, nimejawa na shauku, natamani avuke huku tufike kwao. Mina ye kitambo, kushamshinda shetani, na mambo ya kwetu ya ndani, haya toki nje ni ya ndani kwa ndani. Na ndipa mambo so chini kitandani, ena tukigomba na kwandani, haya toki nje ya nesha kitandani. Eti will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Eti will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me?
Nimepaga wa mjuri ikilo mara ananifanya silali. Namuwaza yeye tu. Anayuweka roya mbujuyo. Ana utoto tu. Sema uzuri ananipaga asali. Mina ilamba tu. Na pezi letu ni kama suna. Na ulizi kama suma. Ata akinuna bado napendeza mchuma. Mkimuona ananichuna. Nione huruma. Chaptuliwa na mtu. Utu yake chuma. Basi mwambie ninampenda. Sawa. 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 Mwambie ninampenda. Yes. Sawa. Right. Sawa. Sawa. Sina akili ya kuchanji ya idea. Apu wapu nime mwenye nia. Apu wapu nime shikilia. Na visi sokoro kwinyo mtaumia na
Wakika Haya mapezi Kusema kweli Yataniua Wakika Haya mapezi Kusema kweli Yataniua Na pezi letu ni kama suna Na ulizi kama suma Ata akinuna Bado napendeza mchumba Mkimuona ananichuna Usinione uma Chaptuliwa na mtu Kutu yake chuma Basi mwame nina mpena Sawa 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 Mwame nina mpena Yes Sawa
Mm-hmm. nipo nyonyo, nipo titi.
Nimejate
nalishwa vino.
Njema tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye. Mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya. Natamani nimtaja takina ila naficha naficha. Naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha mapicha. Katoroka nege wangu ha, si mrefu si mfupi, si mweupe si mweusi, rangi yake ni ya katikati. Kasema kwangu wa furukuti, wengine anaogopa nuksi. Mini wake milele aniaki. No mana nampenda mpenda nani, kijana mmoja nani amenifika kwa roho makopa kopa
kopa.
Nampenda mpenda
nani,
kijana mmoja
nani,
ila kumtaja o na ogopa ogopa kwa jina na muhifadhi.
Yes, 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 yes.
Sije kuninyakulia.
Yes, yes, yes.
Kipenzi changu jamani.
Yes, yes.
Kuniharibia
penzi
likawa mashakani. Najua, najua roho zinawauma, hampendi kuona mwenzenu na nawiri. Najua mwenzenu, najua mwakesha kujituma kutwa kwa masangoma yangu kuyatabiri. Nosema nimeachika ainifiki mikosi, Mola ndo mpaji nyongo mtazitapi. Mchomwe jua la utosi, kesheni kunjani wenzenu kila kudicha kabla kupewa misosi. Masaji, masaji unapoa kasiri, yani hata tukiposti hataki ni mtagi. Tuwa makaseti wala peji za udaku, ilo mkae mjue hata kitaki. Mambo yake siri nyeti, pole ni washa kunaku, wala msiki sumue kumsati saki. Nampenda mpenda
nani,
kijana mmoja
nani,
amenifika kwa ro makopa kopa
kopa.
Nampenda mpenda
nani,
kijana mmoja
nani,
ila kopa kwa jina na muhifadhi
Suji atika chini kinamba one DJ Sabia Roots.
kupenda ama kupendwa. Ila leo nataka niwaambie, wala soni kama nushamba, kupenda usipopendwa. Ila leo acheni niwaambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, nakusara na muwaza yeye. Nikinuna wezi kulala, moyo na muma, anakosara, ananiwaza, ametawala akili, na mdhibiti anidhibiti, alipo nipo, na minilipo yupo, oh, ananipenda, ananipenda, nikinuna nuna,
kinywa maji ananiona kwenye glasi, na misamaki yendo maji nampatia, nampatia mimo yewe siwezi kula, ani chakula hakipiti, hata nikikunywa maji ananipatia, ananipatia. Kama sio mimi ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Kama so yeye ni wapi ngepata faraja, minajiuliza. Napenda kata kamala anunge, alipo nipo na minilipo yupo.
Sugar, 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 sugar. Yes.
Ta, unafanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mta. Ta, my desire. Wewe ni pedawa. Mima utu nisijelewi, oh my God. Shidani, nimekulea bezeni. Shidani, baby uko moyoni. Wewewe,
nakupenda we, nakutaka we. Kwako sijiwezi, oh my love. Mpenzi we, roho yangu we. Kwako sijiwezi, oh my love.
Asira zangu na vituliza. Ukiongea na sikiliza. Yote sababu ya upendo. Baby, baby, baby. Vindi mchuvi ya kunyuniza. Yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo. Kiukweli napendwa. Nachanganya na haya mara. Shidani, nimekulea bizini. Shidani, baby uko moyoni. Wewewe
kwenye masikio yangu, hakuna mwingine wa kumuona. Kwenye macho yangu, ni bebe, ni bebe. Hani, nishushe maba. Nigege, nigege. Mikoko tabani. Hey, mi amor. Nikuite jina gani, baby? Hani, mon amor. Jina gani mahabuba azizi, monamo, monamo.
Never seen before. Wengine wanini? Oh la la la, la la la. Never seen before. Tuwote mpaka kifo. Madunga embe wanini? Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe. Kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge. Umavuli.
Ni bebe, ni bebe. Hani, nishushe maba. Nigege, nigege. Mikoko tabani. Hey,
mi ama. Nikuite
jina gani, baby? Hani,
mi ama.
Hey,
mi ama. Nikuite jina gani, mahabuba. Razi,
mi ama. Mi ama.
One DJ's up here, the best DJ long time.
Sound by.
Usinate mbele, oh my love. Baba mwenye nyumba kodi apige kelele, oh my love. Hata kama tunapanda dalala, mina we my love. Eti chetu chumba kina mavyo motele, inahusu. Oh, wala sidhani kama unipendi. Ila na waza usipo kwepo ntaishije, hey, hey.
Kwichi, kapo imesha nuka na tweeti, tweeti. Auta nova sese ni tweeti, tweeti. Akamu unainuka mama, unainama. Nyoshe mkoko kidogo. Akamu unajikunja mama, unachutama. Kamu unakunja kidogo. Awe, aye, awe bebe. Awe, aye, awe, awe bebe. Awe, kupenda suna jua. Awe, nile uwezi kujisha uwa. Akama kengo kata kama nyonga keuwa. Awe, makutaji kupaka ze. Kweza kunwela bilipsi na ulimi. Usige tengua. Inuko tamu nipate kwenye pete ninase. Nikupe yote sipimi. Ketina pime dori. Dori, dori. Kwa yako migandisho makamu dori. Na dori, na dori, dori. Mana mapenzi popota tenko kwa kore. Adani, adani, sweetie, sweetie. Le mida fani nani tu kwichi, kwichi. Kapo imesha noga na tweeti, tweeti. Auja nova sese ni fiti, fiti. Wala, akamu unainuka mama, unainama. Nyosha mkoko kidogo. Kipende, akamu unajikunja mama. Unachutama, akamu unakunja kidogo. Kipende, awe, aye, awe, baby.
Sekunde, Mungu baba ndo amepanga we, ah panga we. Una huruma we, tena lini chiti na vise, ah viko we ulikuwa bize, ah mama we, na moyo we. Nilivo kufuma we, ilinibidi tuko pole kulize, niogopa kukupiga siku mize, ah mama we, kupole we pe. Wana siku nyingi ya gawusta, kukubeza eti mini kukunyanyasa. Nilikutunza wala siku watasa, mana nupa yangu litoa. Masikini moyo wangu shia utakasa, sina kinyongo nawe hata sasa. Mana nimefungua mpya kurasa, ila siku fichi moyo moto poa. Kwa ndani sto
sema, la 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 sto sema,
hata yale antani
sto sema, sto sema,
hata siri za kitandani
sto sema,
no no no
sto sema,
hata yale mabaya
sto sema,
no no no
sto sema,
sto sema na sisemi tena. Atururu la 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 no oh, 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 oh. Acha tunkuje wanoto mama we, umenyacha na msoto kujue, mida ya kula na kumukaka, ile nilivo kulisha ukanilisha. Na michezo chumbani mideko mama we, ile michezo kitoto kujue, bado mimi nasumbuaka, kichwani mwangu hatoka kikabisa. Hey, siwezi kungangania kimwana, wakati moyo wako nitaki tena, acha mini kinyimbe. Mimi nizime, wenda kesho stokumbuka tema. Mapema siku zania kimwana, kama baso kota nmeza utatema. Acha nizingatie, shima nikupatie, nenda salama stokusumbua tema. Wala siku nyingi ya gawusta, kukubeza yeti mini kukunyanyasa. Nilikutunza wala siku watasa, mana nupa yangu litoa. Masikini moyo wangu shia utakasa, sina kinyongo nawe hata sasa. Mana nimefungua mpya kurasa, ila siku fichi moyo moto poa. Kwa ndani sto
sema,
la 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 la
sto sema,
hata yale antani
sto sema, sto sema,
hata siri za kitandani
sto sema,
no no no
sto sema,
hata yale mabaya
sto sema,
no no no
sto sema,
sto sema na sisemi tena. Atururu la 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 no oh, 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 oh.
Come on in and find Suji at the Chile number one DJ Zavya Rus.
Jijima anajijua, fundi wa raha
anajijua,
kiboko yangu
anajijua, somba kaniseme
yule ninampenda sana
anajijua,
roho yangu
anajijua,
mwenye moyo wangu
anajijua, somba kaniseme.
Kwanza tuwaze rangi yake, jamani kwa mwake, tamani nione kopo lake, amenunua wapi duka lake, kisha tuje kwenye umbo lake. Hapo lazima utate, usije kutokwa mate. Mambo ya Uturuki tuyaache,
mana mtoto kanawiri. Jama, kumuacha uwe jasiri sana, nimeshindwa kuwabairi. Ama, we ni chuna dikandambiri. Sawa
baby pose, get
Nimeweka freeze, nipe tabasamu la picha cheese. You're so ma, you're so cute. Kwako nimeweuka kabisa chini.
Mwambieni nampenda ila yeye nisiwezi. Mwambieni nampenda ila yeye nisiwezi.
Ati simtaje jina
anajijua.
Fundi wa raha
anajijua.
Kiboko yangu
anajijua.
Yule ninampenda sana
anajijua.
Roho yangu
anajijua.
Mwenye moyo wangu
anajijua. Soma kanisema.
Leo nawatambulisha mlokuwa mjui. Hapa ndo nimefika mwezenu. Shemeji yenu kwake najibebisha usiku asubuhi. Tongoza tongoza mazangu wa mazenu. Shemeji yenu yendo tiba ya mwili. Mama anituliza akili. Jama maexi mtasubiri sana. Kumuacha sifikiri. La picha cheese, you're so ma, you're so good. Kwako nimeweuka kabisa chini.
You keep me falling, mpenzi wangu.
When you keep
crying, na penye isa, when no wanga zangu. Chuma hongu, wako babasia. Love say, I love you, I love you, love you much. Baby, you know say, I need you too much. Ah, ya ruhi.
Tumemshinda shetani baby. Tumewashinda mahasidi. Tumewashinda mahayawani.
Oh hala hala.
Kitanda kiwe sahani mpenzi. Nikule nikufaidi. Nichoshe niwe tabani.
Oh hala hala.
Mi mtoto wa udongo. Mvua siziwezi. Kile mansia na magongo. Na chechemea.
Chechemea.
Dumange tupige msondo. Unirutishe enzi. Na mimi anze ndondondo. Unyemelea.
Nyemelea.
Ja bless my love.
Amen.
Bless my baby oh.
Amen.
Bless my one and all.
Amen.
For I am
amen. Amen. Amen.
From the sun and the moon.
Amen.
Midnight and the noon.
Amen.
Nilingie kipenzi chamu.
Amen.
Wasije wakanipia. Ya ruhi, habibi, hey, I love you. Ah, ya ruhi, habibi, hey, I love you.
Mimi kwa penzi lako. Oh, 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 oh.
me where you want me to go. I want what I want, girl. I want what I want, girl. Give me some good, girl.
Don't you understand? Tell me, is my love gonna be enough to the end of time? Oh, what you really scared? Everywhere you want me to go, I will water, water, I will water, water. Give you some good, good love.
I will water, water, I will water, water. Everywhere you want me to go, I will water, water, I will water, water. Give you some good, good love.
Tell me why, why, why?
Yeah.
Kuchi zenye thamani na wewende wa ingishia utembe kwa uskani na vioki wafungia tazama nyota na mbara mwezi sasu tazama ili waka jua skafanya sopia na nina mfokosa na ndiye mupezi so kuso sana nyumba hai jengu kwa vitasia kwenye macho yako kia tazama na yona uruma yako mama shanga moto mana una muda unakata tama na noa kiswa tulingama na kondi mundo za tuangama riski zama kwa zama ya kwetu kesho ya kwa wichana kitogo na chokletea usinune pokea ipate moyo unifarichi.
You heard about me, you baby. It's DJ Xavier Ruiz for Scratch Criminal.
Imagine a portable mat. Play some music, get up on a pat. Imagine a portable mat. Play some music, get up on a pat.
yako vitanivuja.
Oh baby, mi wapo nitawa wanguja. Oh baby, penzi laini sitoivuja.
Na moyo nimeshaweka kwa kunanga, wanajisumbwa kukesha kwa wakanga.
Mbona baro na pressure stawashuka na kupala. Tena dika wesha ukwa baby tapa.
Atiko nanipenda mi nanitaka pia. Unanyamini na kuniridhia.
Unanipenda mi nanitaka pia. Unanyamini na umeniridhia.
Nasubiri tuachane.
Subiri sana.
Nasubiri
utakesha.
Subiri sana.
Sendi kijanzi vukani.
Utasubiri sana.
Soko, mwenye sauti nyororo. Mususu, ya soro ndomboro. Na bandoletu la buku, kwa beluzi baka tumoro. Mambo iko huku, benzi twalila kwa soro. Anipelekesha, msobe msobe. Kama fuso la panda mlima. Nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe simpidu siko nzima nzima. Mkoroge sumu mune mwenye vijiba vya roo. Yata watoka mapunye mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune imu mune ifike kunako. Oh baby, kushika diuno tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia tam, kolea benzi letu baby tam, yani paka kisogoni tam, tararara tam, tam, kolea baby. Tufanye wazi wazi watu one, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni baby. Walokosa kazi wanongoni, wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Wavie vimberumberu sio penzi la mashaka. Tusha soma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Wambie mimi beberu si jogola pasaka. Wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka. Stili waya ananisugua
kwa mabovu.
Anaga mbaya la zizi
shombovu bovu.
Tena fundi mwaya kazi anaijua.
My love
haijawahi kukwaya yani kithi. Mkoroge sumu mune mwenye vijiba vya roo. Yata watoka mapunye mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune imu mune ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia tam, kolea benzi letu baby tam, yani paka kisogoni tam, tararara tam, tam, kolea.
Wanokesha wakiomba tuachane. Wanaupaka rangi upepo. Ufenkuzike tuzikane. Kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane. Kisha tuzidisha tempo. kila sita saba na nane ata kumi singe kuwepo. Na unavyo nisuza ujikwezi, sio wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto Mombasa huko Kenya wanaitamani ngizi ya kumenya, wanajiuliza vipi umepenya mpaka tembo apidubi. Akina kari mastori wanakusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo, mudo, mudo, mudomo, mudo, mudo, mudomo, mudo. Yani baby umeniziba mudo, mudo, mudomo, mudo, mudo, mudomo, mudo, mudo, mudomo, mudo.
Baby, I don't even understand. Na isi kama umenifanyi alimbo hata ilando mapenzi si shangai. Yeah, my lady, I don't wanna wanna stand. Mipa kwa chizi njisha tata, takupenda till I die. Manana nipa mawete, wengenge. Mala bichwa mala mwete, wengenge. Kajaji muna kite, tengenge. Iri mbrari uchokozi, awona na na na. Macha natazama mbingu, amikono shafunga na pingu. Kiparidi uko nje kuna wingu, mino mwagaga macho.
Soto Mombasa uko Kenya, wanaitamani ngizi ya kume.